misang sa tofa tofa mi jam yo kota.
Minu tanken babu kuchwa.
Oh, von tanken. Uwelo, awash. Uban futbasha lo matinda no abana.
Aksi o matinda no abdus.
Oh, von dus. Uchan von dus.
Ya pila ba.
Ngiyonsiza ngani-ke namhlanje?
Hhayi baba, ukuthi khona impi esakuyona besifuna nje ukuthi usithi siqinisa kancane.
Oh, ufuna amakhathakhatha. Usani-ke ngingene la esigodlweni sami sokukhohlakala. Yabona la niyodlula khona, niyodlula kuba nesiphephe kade bekuhamba inkanyama. Sondela-ke mfana baduse kwegcobo amafutha enyekelezi esiphongweni. Uyothi yonke into ikhafula ngomlomo wakho iyokwenza isithi asivevezele. Imqhutshwayo yonke into engiyoyenza iyonenza ukuthi ngikhasimule bafana bami. Lalelani-ke ningithumele phela ingoma okubluetooth. Uma ngobezongithengela ifoni entsha inobluetooth.
Labo mrepa bayaboza ngathi bafana bafana njalo bayadisappointa noma ubaphasela ibhola babodwa bahlulwa kuscore. I don't fuck with you, angani uyazi njanga ushawa idrop. Babaya ngibavala umlomo bebethi bazama ukhotha ngavela ulimi ungalichopha. Angibasabi ngabakhomba abanye bangizela ngobhora ngabangcwaba bayabhoka ma bangibona kushake amadolo kwedance kasikomoda khona idise yabakhona ulova kwathenga ama-influence ezama ukunqoba bethi sikuva upersonali kanti pace engihamba ngayo bafani kwelinye izini khona i-rust engalidisa namhlanje liqula isitatami yazwana. Yikho lokho ngishona khona ngikhona ngiyayiqaqa i-kenop. Uma ungibona shaya ikhona ngile sibhamu esiqeda kukhokhwa. Ngidayisela amakholo esontweni ibhayibheli eliqeda kutshontshwa. Ngizela ngesifuba esineyinwele myeke ngizomluka amagoda. Ngumkhumbi kano mina ozonwelisa uma kushona. Then uspithi verse nothi kuyakaspithi uyoqoka. Ngishaya ivesi eqaqamba enhliziyweni ufisa ukungibhonya. Sikhuva sasikhotheni ngithatha impa engomeni ye emgwaqeni njengekhadi lakasasi. Mina ophilisa igebengu hhayi uwak lo muntu lo ngcona focus ekusonkeni. Uhlulwa kushintsha iflow lo plumb ongayanga esikoleni.
What about that? What about that? What about that? What about that? Trending will keep on shining. Namakere zera different like my TikTok challenge. I get ko influential jengam. Surprise of bagang busy Illuminati. I get ko nama clones jengam. Umukama wa mukula better than if roya. Scared to diss me cause my yasin so by niggin toya. Masi yoga ba sholai. But in nuga pool mutin to megan teles. That's why it's not succeed. Them shatten in nina nis lawyer. That's why I don't take pictures with none of these rappers. I'm a toy bull, I'm a tagat, I'm a satanist members. And I'm here to do the Lord's work. But fight again, Jay. So, share your mutin. And see how much you gon' sell. And they send the one they smoke as if they got nothing to lose. I win LGBTQI community. Now my pronouns I back on happy when I say that I'm him. Zonjangisa, this is bigger than rap. And in Zon expose, I won't get your shit when Zonjangisa, call us to me back. That's
what about that?